track. Boy, aye, look, I swear tangu mini mbebale Nime date na mademu wengi ila weni wapeke Ta mapenzi tukifanya ni shere Mana yomiliyo inavosikika kama tunamchinja mense Mase market ganu nataka Nitakupa vyote ila tu saabu sutalaka I laugh on my boss wakikutaka Wambiyo kuna mpenzi I laugh na kupenda haswa Wanachotaka kwako tunia nasa Chill tunia rasta Tunaenda slow not faster Na kama mapenzi yako hapa I laugh so kinyonge Kama wow tunakula bata so Nikisema love Say my love you too Nigga say my need you too Nagari ipo mama tutembe kwa mgu You know what it do And I do it for you
Mahabuba lama jikwe na wewe Ya wakubwa nifundishwe na wewe
Unanibamba nibamba
Hili penzi reta kuja nini uwe
Unanibamba nibamba
Oh malia malia Basi hata nipo muwe na bibi
Bamba,
oh yeah
Umenituliza, give me that kupe mitulinga Pezi mejiki na la miujiza, ya moto sana puliza Give me that na navyo bugida, ipe mambo ya pwani
Baby come to me Nimekupa mayato Nimefundi Moyo wangu mali yako
Yani tamani Mini kijikata ujue for you Kwani pa kampani Chizi nimedata ujue for you
Mabuba lama jikwe na wewe Ya wakubwa nifundishwe na wewe Mabuba lama jikwe na wewe Ya wakubwa nifundishwe na wewe
Unanibamba nibamba
Hili penzi reta kuja nini uwe
Unanibamba nibamba
Oh malia malia
Unanibamba nibamba
Nache basi hata nipo muwe na
bibi Unanibamba nibamba